imezidi squeeze imetuma ile pombe mnakunywa squeeze tuma na wale watoto mnazaa wamekuwa tuma zile ngoma zinaboko maradio tuma ile swinge imezidi squeeze imetuma ile pombe mnakunywa squeeze tuma na wale watoto mnazaa wamekuwa tuma zile ngoma zinaboko maradio tuma wale mabuda wamekwara wataki too much mabibi wamekwara wapiki hata lunch na studio wana ujinga wanlipi hata punch na wana punch ngoma kila saa na unilishe Joe's Chome idha kila saa ni kulishe wana kwanga imta mziki tanilipa na nta kubaya kitu moja mam tuliza idha mtoi shiko na jua na hitajika na waprom siku moja minta achalika ya juu ujinga imekua too much mandom na malika too much ya ujinga imezidi squeeze ime too much ile pombe mnakunywa squeeze too much na wale watoto mnazaa wamekua too much na zile ngoma zinaboko maradio too much ya ujinga imezidi squeeze ime too much ile pombe mnakunywa squeeze too much na wale watoto mnazaa wamekua too much kama before April ni too much ambia umambeste watiaji wa match siachani na mziki buda lazima ni manchrembo achana na bunga long tak baya ranch unajume vumilia sana na shida ni kisach takupati your time ati takupeleka kwa salo weli ni uongo too much na ni uongo si ukweli ati squeeze me ukat mtoi shiko na jua na hitajika na waprom siku moja minta achalika juu ujinga imekua too much mandom na malika too much yo ujinga imezidi squeeze me too much ile pombe mnakunywa squeeze too much na wale watoto mnazaa wamekua too much na zile ngoma zinaboko maradio too much yo ujinga imezidi squeeze me too much ile pombe mnakunywa squeeze too much na wale watoto mnazaa wamekua too much na zile ngoma zinaboko maradio too much
from the wolf to the jackal, from the shoe to the buckle, Joako Koki, now I see handle the pressure, too much of everything is poisonous, sad pause, villa noises, bunch of monkeys wanna stick up the same wallets, stick up together, pop pack of fegi, jama jama wana jita King Kong, too many cases. Na kuna ata moja ame serve hiyo sentences. There are too much witnesses, too much corruption.
Yo, ujinga imezidi squeeze me too much. Ile pombe mnakunywa squeeze too much. Na wale watoto mnazaa wamekua too much. Na zile ngoma zinaboko maradio too much. Yo, ujinga imezidi squeeze me too much. Ile pombe mnakunywa squeeze too much. Na wale watoto mnazaa wamekua too much.